magadi yita le malume le malume yita le malume yasra resu dialong konya kera rahadi le malume yatona majodifo yasra resu dialong konya kera rahadi thank you.